ngishiyangene duno mathemba logo ge lo yamangalisa logo ge lo yamangalisa mangi mangi boni ntandane eyayihleli ngaphansi komthunzi lo yamangalisa how 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 ungayibuza ngayibuza igama layo ayiphendulanga ayiphendulanga yabeka phansi yaze yakhala izinyembezi izinyembezi nomathemba nomathemba wangishiya zengedwa kunomathemba nomathemba wangishiya zengedwa kunomathemba mama nomathemba mama wangishiya sikulele zengedwa kunomathemba mama nomathemba mama wangishiya simnambi zengedwa kunomathemba simnambi zengedwa nomathemba sekholo nomathemba ngasaphala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambithi nomathemba ngasaphala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambithi nomathemba ngasaphala nencwadi ncane
buya nomathemba
amusemnambithi bamu nomathemba kodwa yini saxabana
amusemnambithi
yeku nomathemba ngasaphala nencwadi Semnambithi unomathemba wema ngasaphala nencwadi ncane mama.